mutima gwali guyiwa musayi wagukwata waguwonya bucayi naye olunaku lwewandeka nayagala nkubuuza nkuwemeka agobere wange omunzeka kubanga wandeka umazika musajja neyitanga lavunika umulavu nasigalira kusiga wasamanya ti wangonza wenakuwa omutima nogoza tinkola mirungi sikuswaza apo misiyuhante banimpaza mabe binkwetaga obwo bulungi bwobwe bunsanira mpulira kyetaga mbere nakumpi ngaze nkulwanira mabe binkwetaga obwo buwami bwobwe bunwanira ndesire kyanga nibera kumpi nekulwanira nomutima gukumbuza evitenga gukumanja nalindowoza nja kwegumya wadde bigambo bingi nga bafuma amabe byebyo byalema ndababisana gwabisobola wabeeranga kumpi nonwanira afuta wakanonambula wakawalifa naye ngotambula agoli mulungi tokaba lolikulukusa amaziga ndikaba aninze nkwetaga ampa misingi yonti zire kyanga namukona bireya to make you little feel better oh babe mukona bireya to make your heart little feel better mabe binkwetaga obwo bulungi bwobwe bunsanira mpulira kyetaga mbere nakumpi ngaze nkulwanira mabe binkwetaga obwo buwami bwobwe bunwanira nze sirye kyanga nibera kumpi nekulwanira mutima gwali guyiwa musayi wagukwata waguwonya bucayi naye olunaku lwewandeka nayagala nkubuuza nkuwemeka agobere wange omunzeka nalindowoza nja kwegumya wadde bigambo bingi nga bafuma amabe byebyo byalema ndababisana gwabisobola wabeeranga kumpi nonwanira afuta wakanonambula wakawalifa naye ngotambula agoli mulungi tokaba lolikulukusa amaziga ndikaba aninze nkwetaga ampa misingi yonti zire kyanga namukona bireya to make you little feel better oh babe mukona bireya to make your heart little feel better mabe binkwetaga obwo bulungi bwobwe bunsanira mpulira kyetaga mbere nakumpi ngaze nkulwanira mabe binkwetaga obwo buwami bwobwe bunwanira nze sirye kyanga ngibera kumpi nekulwanira